akhyaartii eebbahay hor u dhac siin salaamay rabbiga runta ah aad guradaasi kooy weynkiin sheegee maylik jeede akhyaartii eebbahay way fiiriyaase sawirka hoos aad ka aragaaso sawirka jaalowga ah intii dhegaysataasina way fiiriyaase sawirka madii dheegta odkun sawirkii koowaad lamada walaalood ee sawirka aad ka aragaasaan heshiis yaa ka gaareen inti ha galaan beerowgii awkood lamaadiyood magaadagood kii aan horeeya wayli aree eesaw eesaawkan la araw shagoodiis way ahaati inay usiga sagaarowga gaado walaalkiis yacquubna way diyaarii jiri hoolowga hoolowga yaana raaci jiri maalin oo maalmaha ka mid ayaaga yacquub way diyaariyey hunguri faylan intii eesow walka siiyana ha andiidi yacquub way ka aray iisow orodnimada intii inka gadato yaa fadaaye beddel sheeni hunguri yaa ka siiyee laakiin si kale ma ki aami korto hungurigun ani samaaye yacquubna way fadaaye intii dhahalka awshay us kelishay aan gaato way kaloo ka fikiraayey lanka wiin oo orodka ah barakadii gaadadi fadi inay us aan gaadado yacquub magaashay wayli aree gayaano dadka yaana been ha aan sheegi jiri saas dartiyey yaala anka bihii maga ahaa